Shaitan Boy.
My feeling wicked.
Nishavunjwa mbawa, ili mradi anga nisipepe, nibaki chini ni wanyenyeke, ndo nakueleza haiko sawa. Walikesha wakiomba nipote, Mungu Baba akanitete, ndo nakueleza. Ila ana blessi sagodi, 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 ndo maana nipo hapa he. Sagodi, 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 ndo maana nipo hapa he.
Wamenisingizia sana na my time sio true. Kumbe 1+1, my time sio true. Tunashinda, tukishindwa ni kwa nini? Alituma mtoto wake tukashindwa kuamini. Umeniwezesha, nikafungwa makampuni. Pia li ukasema, come to ni mtu wa mambo mingi. I come to me, umenitoa kono makibao na makam to me. Just kidogo tu money flip. Kwa kizo umeniona kweli man sisli. Klipe huvu ya kupona bado mam ni msik. Mungu asante, au kupena tenda ya O2. Angitrenda sana binadamu, O2. Siku hizi tu na glance na kaka Buddha. Given the chance, tunge mkinja kayuda takipo. Na tujiang kwa mishi na kuda.
Ile mradi anga nisipepe, nibaki chini ni wanyenyeke, ndo nakueleza haiko sawa. Walikesha wakiomba nipote, Mungu Baba akanitete, ndo nakueleza. Ila ana besi sagodi, 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 ndo maana nipo hapa he.
Babako kusema ukitaka anatenda, ndo maana na tabia kuapa hata usiwapenda. Haijui kesho yake mpaka aliyegundua kalenda. Udongo na uvimbia ushafukia wengi tuliowapenda. Tushaugua mafua bila bima kutibiwa. Kumwagilia mabua gizani ukidhanimiwa. Maisha nilotokea yani shida zikipiwa. Kuna temu na uza sumu ilu kanunu basiwa. Maisha ni ngazi kasa mwendo kipataka juu. Dunia ni chafu mwombe Mungu tatakata tu. Ishi kwa shaka binadamu wengi paka ole mwazima kiatu leo. Kesho neza kakukata
mbao. Mradi anga nisipepe, nibaki chini ni wanyenyeke, ndo nakueleza haiko sawa. Walikesha wakiomba nipote, Mungu Baba akanitete, ndo nakueleza. Ila ana besi sagodi, 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 ndo maana nipo hapa he.
Yani Mungu, asante, asante, asante. Yani hata kukwe kubaya aje, tunajua uko around na uko na sisi. Thank you, thank you, thank you. Yani asante. Yani mkiamka hivi, yani bado unanipenda.
Take five now.